balance, yeah. Oh, yeah, mama, balance, 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 yeah.
Chuku chuku kamenoga, utamu wapi ya ni vile kameloga. Kamefunga shama boga, kabla jeki ya ni bila ya uoga. My baby, mpia kanya buluza.
Shabala, wengine gameri na wawasha kwa radada. Una nini matata badadada. Kukunyuma nire wamo unavoteka kanda. Unavonyanga kwa mikogo ya kakananda.